Yalla sakna eni ci ndox ak picci naw ci jawu ji Yalla sakna rab yep nonu Yalla sak nit ku ñëkk ki mu tuddu Adama nonu Yalla sak Awa mu may ko Adama mu doon jabaram Adama wowe ko Awa Yalla barkel Adama ak Awa ne leen ñu njabot to fessel suuf si Yalla amon na bekk lool ci limu leen sakku gis ne lepp baax lool